bethi dadim pula pasethe mbalengokul naye umnomzana wethu umgwebi okhumbula ujongene phane icala noko ulika embumakoloni board ejongene indlela zoshishina okanye zothengisana ngitshola kanjalo lokhumbulwa ngaba sijongene nomkhuba okanye le mtembi kangaka e-COVID-19 abantu abaninzi bade sike balibala nemiqathango yothengisa utywala wexesha le-COVID-19 saqhuma sisizi naye umnomzana umgwebi ukhona emncibeni umnomzana masikubulise inkonjela FM soluzibulise nakubaphulaphula and enkosi ngexesha lakho umnumzana wam
mandibulise kuwe msasazi ndibulise nakubaphulaphula benkonjela FM
nkosi kakhulu ke mnumzana ngexesha lakho masiqala kwecala mnumzana sivile umongameli ethetha esithi utywala obu luzobuyela kwesiqhelo kwindlela bekuthengiswa ngalo xa ndithekiswe nadiamond nangeweekend lizoba khona mhlawumbi khasikhumbuze mnumzana before singena nje kancinci ubana ngaba belikade lithengiswa ngobani utywala nangeweekend before ifika i-COVID-19
enkosi msasazi phambi kokuba msasazi sibe ne-COVID-19 utywala bebuthengiswa nangee-weekends ngaba bantu sine-licenses sineentlobo ze-licenses mos ezinamaxesha ohlukeneyo msasazi sine-license esiyikhuphayo le nto ekuthiwa ngu-on and off zezi-taverns zinintsi ke zigcweleyo zizezona zinintsi kakhulu u-on and off kulapho ke uthi ukwazi uthenga ugoduke uyoselela ekhaya okanye uthenga uhlala apha ngaphakathi usele so zizo ke ezinintsi kakhulu ii-licenses zethu inoba sinento epha ku-60% yezo ntlobo zee-licenses so sibe ne-license ke msasazi ka-off consumption le nto kuthiwa zii-off sales autopsy aba nobani ile nto kuthiwa i-bottle store sibe nayo nelayisensi emileyo ke engu on consumption apho kuhlalwa ukuphela la nto kuthiwa yibar
okay
akuthengwa kugodukwe apho uthenga uselele apha zezi ke ufumana kwi-restaurants nakwibars njalo njalo ngu-on consumption lowo now ezi ntlobo ke zinamaxesha ohlukeneyo kwabefore inantsikile i-COVID-19 imsasazi umzekelo i-tavern uyawufumanisa into yobana le sithi ngu-on and off ke ziyavula mhlawumbi phaa ekuseni ngo-8 then zivale ezinye ngo-12 ebusuku ezinye zivale ngo-2 ezi-bottle stores ukuba ziyavula ngo-9 o'clock okanye ngo-8 o'clock kuxhomekeka ke msasazi kumasipala lowo kuba amaxesha okuthengisa enziwa ngumasipala ngento ekubizwa ngoba yi-bylaw liquor bylaw so ibe ngumasipala ke ozothi kule yam indawo kulo masipala wasePort St Johns ixesha lokuvula for i-bar lizoba leli ixesha lokuvula for i-tavern izawuba leli so amaxesha amaninzi ke i-taverns ke msasazi bezivala phaa ngo-12 ezinye zivala ngo-2 uninzi lwazo zivala ngo-12 msasazi so i-bottle stores ke zivale zona phakathi evekini zivale phaa ngo-8 nge-weekend zivale ngo-6 ngomgqibelo ngecawe zivale phaya ngo-1 so bekho loo maxesha ke ebelandelelwa uyawuqaphela ke msasazi into okokuba kulene ntetho kapresidenti lo mahluko wena lolu tshintsho luzochaphazela kakhulu i-bottle stores ezisibi sizibiza ngoba zii-off sales kuba kakade zona i-on and off ngamanye amazwi i-tavern lipha elalini zona bezihleli kakade ke ngoku zivula ngo-9 ziyovala ngo-12 ebusuku so kuzobe kuhleli and bezihleli zona zithengisa ngolwesihlanu nangomgqibelo nangecawe kanti ii-bottle stores zona bezithengisa zivala ngo-5 zigqibele ngolwesihlanu ngoku zizawuvula ke ngoku nangomgqibelo ngomgqibelo zivale ngo-6 zibuyele kwelaa xesha kakade bezikholozinalo before i-COVID-19 zivale ngo-6 ngomgqibelo zivule nangecawe zivale ngo-1 something like that kodwa ke into ebalulekileyo yinto okokuba bezivula iintsuku eziyi-5 i-off sales okanye i-bottle stores iintsuku eziyi-5 phakathi evekini ukuphela ngolwesihlanu zingavuli ngomgqibelo nangecawe le Swiss bank ezo sikapresident ke ngoku sithi hayi mababuyele ke ngokundalashe bavule ngomgqibelo bavule ngecawe ngamanye amazwi bavule nabo i-7 days bavule nangeweekend kodwa zona ii-taverns msasazi bezihleli kakade sele up xa bekungenwa ku-level 1 zivunyelwe zona into yoba mazisebenze iveki yonke nange weekend zingayeki zona njengoba bekusenzeka kwi off sales. So nanto ke indlela eyenzekileyo kulesi sibhengezo sika president ikakhulu sichaphazela ibottle stores izo ebezisena amaxesha ebesabanjwe kakhulu zithengisa insuku zibe 5 ngeveki zingavumelekanga into bazithengise ngeweekend ngoku zizawuthengisa nangeweekend ibottle stores. Kodwa i-taverns zona akho nto ingakanani emsakazi ezizawutshintsha kuba kakade besezihleli zivunyelwe zona into baziqhubeke zithengise nangeweekend ziyaqhubeka ziyathengisa nangeweekend.
Nomsana masebenze imizuzu emibini kule mibuzono eseleyo. Now ndiyafuna ukuqoma niyile board ejongene notywala eMpuma Koloni nenza ntoni mhlawumbi ukuqinisekisa uba ngaba imiqathango le akumbi njengoba sisilwa nonwenwa kwentsholongwane i-COVID-19 noko naphaya kwii-taverns ezihlala abantu babe ngaphakathi imaski bayinxibile i-sanitizer ikhona and i-social distancing nayo ikhona nenza ntoni niwulika board kakubana if nifika ngekho njalo ubona uma ngabe abantu badibene bayi 30 okanye bayi 300 abakho social distancing nenza ntoni mhlawumbi ubhanisa lowo mntu umnikazi lowethabeni
enkosi sasazi. Masikhumbuzane nje msasazi into yokuba ubangaba abantu be-tavern benza loo nto abayithobeli le miqathango ye-COVID-19 bophula umthetho abona abantu ekufuneka into yoba sibe sibaripota kubo nathi singulikabot ngamapolisa loo ndawo umnini waloo ndawo ajongane nengalo yomthetho futhi ke ivalwe nokuvalwa. Kodwa ke nathi siyazama ukuba sihle sinyuka kwezi ndawo sikhangela into bemiqathango le iyalandelwa. Xa sithe sayifumana thina kwelethu icala msasazi nathi siyakwazi uthatha wethu amanyathelo ngena into yobana umntu mhlawumbi simnike inotice simyalo uyabona ke sibonile uba wophula le mithetho ye-COVID iintsuku ezingaki uba uyilungise uba siphinde sabuya uqhubeka nale nto sizawuyithatha ilayisensi yakho. Thina okwethu nje into yoba simntu simyekise ukushishina oku kodwa ke noba senza loo nto thina umthetho uyasigunyazisa into yokokuba loo nto masiyiripote emapoliseni kuba lo mthetho ukhoyo we-COVID-19 ngoku uphantsi kwamapolisa ngamapolisa ekufuneka into yobana athathe amanyathelo akhawulezileyo. So sisebenzisana ke namapolisa kakhulu ke msakazi xa sizama ukujonga ezi zinto kwaye ndiyafuna ukuyichaza ukuyicacisa msasazi into yokokuba yingxaki esijongene nayo enkulu kakhulu iripoti esizifumanayo amaxesha amaninzi ngezi ndawo ezingayithobeliyo le mithetho ye-COVID-19 into ye-social distancing ayenziwa akunxitywa zimaski akuhoywa so akusanitizwa akuthini. So siyazifumana kakhulu iiripoti ezinjalo xa sesasifumana ke msasazi sithumele i-inspector yethu ikhawulezile iyojonga loo nto kuba ngabe i-inspector iyayifumanisa uba ngokwenene iyenzeka ithatha amanyathelo akhawulezileyo ngelo xesha yazise namapolisa.
Lekhona mhlawumbi mnumzana Mgwebi ilizwi ongalibeka kubathengisi botywala nabathengi botywala akumbi kwexesha libeka ngaka le-COVID-19 lokunqanda mhlawumbi uqoma ngabe heyi ndiyafuna uba lumkisa apha because bazawulimala abathengisi nabathengi ngokungakhathali kwexesha le-COVID-19 mnumzana.
Msasazi enkosi kakhulu. Msasazi linye nje singalichacisa thina egameni le-SNK likabot kosomashishini botywala into yokokuba i-COVID-19 isekhona and ingathi ibuya ngamandla ngoku. Uba ngaba ke bafuna into yoba baqhubeke noshishino lwabo lungavalwa ngurhulumente mabaqalise ngoku bathobele imithetho kuba msasazi uyawukhumbula into yoba urhulumente into oqalayo uyenza uba ngaba kuyabonakala uba ezi ndawo zithengisa utywala zizona zandisa kakhulu olosuleleke we-COVID-19 urhulumente inyathelo elilandelayo azolithatha kukuzivala ezi ndawo. Le nto sibalumkisayo kwinto yokokuba mabazame baqaphele bayithobele msasazi le mithetho kube kugqibeleni izawuphinda ibethe kwabona. Ukanti ke nesi sifo msasazi sonke sinoxanduva loba sizame ukuncedisana into yoba silwisane naso esi sifo ngento yobana silandele yonke imiqathango esiyibekeleyo. So iindawo ezithengisayo ke ii-taverns ezinentoni zibizwa ngoba phecelezi njengesilungu zii-super spreaders ze-COVID-19. So asifuni ke into yoba siqhubeke sizibona izindawo ezoyikekayo neendawo ezenza into yobana urhulumente oyisakale kukulwa nento ye-COVID-19. So siyababongoza ke bonke abantu abathengisayo mabayithobele imithetho bathobele amaxesha baqiniseke into yoba ze-social distancing nenantsika ziyanxitywa iimaski ziyanxitywa kwiindawo zabo and bavala ngexesha and bayaqiniseka into yoba abantu abangena kwiindawo zabo bangena besanitize balandele yonke imiqathango efanele uyalandela.
Nomzana enkosi ixesha lakho uba sincede esigqinileyo wena ndiyayazi uba ngaba xa sikufuna futhi kwinto ebaluleke njengale saphene sikrweqe and kuba lula kuba ngaba usisabele enkosi abulela kakhulu.
Siyabulela kakhulu msasazi siyabulela.